naturally.
Hey, I'm looking for my money, money, where you are? Sijalala nyumbani, money, on my mind. Nakatiza mtani, money, where you are? Where you are, where you are? Roho safi, low cut, nywele sio akili. Feature white, si tunapinduka mtaa wa pili. Kahawa ndo unakaa kitako unasubiri. Taka nafasi ukitaka power inuka go and get it. Taka mgongo upati labda nkupakate ka. Shazoea kupanda watu kama majukwa. It doesn't matter where you from, doesn't matter who you are. Kubali katao bao ndiki kwa mka. Na kuambia wewe kama Jelvoni ambia mimi. Lazima machozi jasho na damu mwilini. Siwamini watakuambia hawezi kuwini. Ngomba masikini nini nini wezi kutoka chini. Sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Wamesha jua sisi sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Wamesha jua sisi sio size yao.
Kuzaliwa Ngare naro tu yenyewe baro. Mekuzwa na ugali kachumbari masaro. Natoka mtani dirisha pembeni taro. Mafeke chendo amefanya kaito janjaro.
Weka distance.
Mina we watu fanani.
Sifanye mistake.
Mina we watu juwani.
It doesn't make sense.
Haini ingi kichwani.
Why you hate me?
Taka ni feli ndiani. I'm a bad man toka dogo dogo. Sekunde mtu sekunde mbogo bogo. Kufika hapa so kazi ndrogo drogo. Chaka kwa chaka paka kwa fogo fogo.
Sio size yao. Sisi sio size yao. Sio size yao. Wamesha jua sisi sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Wamesha jua sisi sio size yao. Najua nimetoka wapi. I've been struggling for my life. If I never take chances, nothing gonna change in all my life. Najua nimetoka wapi. I've been struggling for my life. If I never take chances, nothing gonna change in all my life.
Classic music.